ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
talatare noka e jagom lewru juillanɗo junnu balɗe meɗen jeenayi yam ɓe mbiya sappo jeɗɗi yamɓe jaɓɓirima sillimaji capanɗe nayyi e joyi le maison de la presse bammoko jottinonoɗo kabaruji ɗo Oumar Wayigal kanko noddirteɗo gagne kanto won to ɓoggui jal beete hannde jokko keƴata fedde nations unis nde o yiide ɗum woni ministre kumniɗo hakkude mali e leyɗele goɗɗe Abdoulaye Diop yoga e haalaji mabɓe ɗi fof jowiki dow heɗintingol golleji ministre ma kañe ministére ŋaɓe capanɗe nayo en jeeno yo manggal paɗen lel eddi kodowar wattu jouno naggam san uddale kasuji ɗo bomo goɗɗo jam e deƴere warti nokku noddirteɗo menaka caggal ko sukaɓe jokkoɓe wonɓe tomɓe kañe yoga e guɓe joyne kaɓore nuttidirle nokkule ɗe hollitawede adimano wondi e filade nokkule ɗe fuuro jirtini micro jamen ɗi wattu joni min jetti kono ko jamarde hursini sanne e galluji ɗe buuru woɓɓe an toon ñaman ɗum beete ñama ɗum hakkude nangguitilo ñama ɗum jammadu ina wawi waddude kutteji fewde e cellal neɗɗo nawo garam famtade ɗo e journal ngal ɗi won sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗa nde ɗi bisimilla moɗon e heɗade jokko hoore fedde nations unis kanko noddirteɗo Jean Pierre Lacroix o naati e leydi meɗen ndi beete hannde o yiide Abdoulaye Diop ministre kominiɗo hakkunde mali e leyɗele goɗɗe wakkande ɓe jiidunoo nde duɓe pewti e journaliste enɓe yoga e haalaji ɗi fof jowiki no golleji ministre ma wori e leydi ndi kañe fa yetto soldat si en leydi kodar ko yata capanɗe nayo e jeenayom nanngaɓele leydi meɗen ndi hono wori sitan sidi ɓe
Jean Pierre Lacroix holliti leyngal kortal torraji ɗi ɓiɓɓe leydi malli holliti ko feetita do golleji maggal paɗe fedde ministre man le wi makko ngal guɓal kan e lamko e leydi malli ana han joɗaɗa jantita fiya dabri kesi no golle ɗe han yarda yesso
gonga won yimɓe ɓe beltaki e golleji amen ɗi kamina ndumin gon kadi e golleji ɗi miɗen gondi e miilade nomin gollidata e hooreɓe leydi ndi no jaam wartirta e leydi ndi dow banggal nations unis
ministre mali won hakkunde leydi kan e leyɗe keddanɗe Abdoulaye Diop holliti wi gouvernement leydi mali ana joɗniri jantude e fedde ministre manne Abdoulaye Diop janti tillingal kortal do kabar maggal paɗe leydi koɗoar deɓe e jeene naggaɓe leydi malɓe o holliti torraji hewɗi ko dogotoɗo nangego meɓɓe
sordasi ivoirien en ana motti ana tumbutu ka ɓe joƴƴinaka bama ko ga enno équipe ɓiwruɗo nokku goɗɗo fo a tawan leydi mum ana darni ɗum kaɓorde mum kana laatade kaɓorɗe baasi ka kaɓorɗe ndenago
le wi ministre Diop walle wala hakkunde leydi malni ka e koɗowaare walle wala hakkunde leydi malni ndu ka e nations unis ga ɓen han joɗaɓe jantita ɓe ƴeewa honono dabiriji kesi firte
laamu o waɗan golle mum won sariyaji yaati joƴƴinaɗi dow kabaru golle o fati yimɓe nawtiro nations unis du aniya nafaji goɗɗi kawral mengal ana jogi nafa mawɗo ka so yimɓe gondi wakkati on jottidira so on jottidiri oɗon kani ƴewtude e joƴƴininde kulle goɗɗe
pour mettre de nouvelles bases
wargo Jean Pierre Lacroix leydi Mali kan e lamke leydi Togo jantode kabar kawral natiki saabe hannde jantude e hono metti won hakkunde lamko leydi Mali ka leydi Kodowar ɓe
ɗiɗo kabaruji fanma heɓe dow beme amme hannde to dow page Facebook e compte Twitter studio tamani wattu jono jam deƴere wiyama warti nokku noddirteɗo menaka ka caggal ko sukaɓe jokkolɓe wonɓe tomɓe kañe yoga e guɓe joyne kaɓorde mbayri e mbasi famrude le oɗo nokku wiyama yimɓeɓe aɗa gondi e wadde jahol e garole muɗumen ɗumno hollitira wiide ɗiɗo golle puɗɗiti ila altinaire ƴaɓɓinoon toon nde ɓe mbihi boutikaji gonɗi toon ɗi furdo utti sitan sidiɓe
jiddinde assuire maggal paɗe leydi huufi guennini fe e da muɗum le guennini maggal paɗe leydi ana darido lawol maggo ngo ana fuyo neɗɗo fo ƴaɓɓotoɗo ɗumgol lawol fe mobilaji ƴaɓɓotoɗo fo e da muɗum ana wondi e fuyede to laamu o woni yimɓe ko heewi le guennini hannden jaaɓe yaltude cuuɗi mumen homo fo ana uddi amiri en guennini kaalido beeme andene kañ le cuuɗi aradioji honene dian e deƴere heɓirte hakkune ɓiɓɓe guendini ɓe hollitile haalaji maɓɓe ɗi jamana futtinno sawro patte hewtodira yimɓe joddiɓe ana hani accudirde gacce le wi meɓɓe ɓeɗe wondi e gondan ana ɓuuri duuɓi ujunaji hannden on nokku goto ɓe holliti ɓiɓɓe guendi menka fuu ana hani joɗade tawa torra fuu hewte fe goto ɗum ko holliti amiru goto de suudu aradio le guendi menka le wi makko kasine guɓe lonɓe hiiteɓe nangi leydi sahine fo edda muɗum hunde fuu heddaki hannden so wonani guendi menkane ka nokku seeɗan tan fara sahi leydi galleji ujunaji wonko joddi leyni guenni menaka le wi amiri guennini jamare fo ana hani joɗade dokkodira juuɗe haaɓa yimɓe lonɓe hiiteɓe saabe ɓen ko natto saabe feccude jama o ɗum ko hollitti goto e amiri en guenni
en kala on kabaru kambe kambe waddi imugol ko nayri bangal dogotoro ya ko wiyama wobbe mabbe fu kebe waddi dido examen ngaji non be kollitiri examen ngaji ne puddi ila altinere kenyele noga e jagum lewru juendu leleedi meden di be ro suka be kebe waddi dido examen ngaji be kolliti metti mabbe sanne be mi wattu jonono ko laamo waddi be ko tipitri kibe caggal golle dido waddiraka dosariya sudu huminido kabaru jande leleedi meden di wakande min noddinobe de wala ko be jabi sifade le o do golle be bihi du ko golle mabbe kambe ka yo landinde examen ngaji tan fa kebe fam tare fande kebe sita sidibe
on est même pas pourquoi on nous a fait sortir en général
mede yittan wadde ngol imagol dum ko holliti cukal jangon ko lekkoli ko heewi hande beete le nukku antirteedo lisi ba amnata jallu nukku tobe haani wadde imagol mum le wi mebbe gide de altnere fudda ko ngol imagol betti be hebe nadde be wadde ngol imagol le on nukku be holliti yu laf badde sariya to horebe likkolbe be holliti kasin fa handen horebe humu kabar jande likkolne jantedo o kabar imagol fa nyalada handen de bi debbo goto hande wadde ngol imagol holliti wi hono muslimme tekendome di golle ne yehirta hebi talkuru wotru yuni ministere kumni kabar jandene kollitibe hana wadde ngol imagol ga ciagal mudun horebe humni kabar jandene ciagana be noddane be do holliti kan e ciurmi ecole darrede hore mum en kan e wonde inde gouvernement fugo dotor kabaru cellal ana wonde wadde hono ngol imagol dubi heewi lewi mebbe talkur fu wieto horebe leedni ko yamri muslimme hadde be sugabe imade dum ko holliti kinan ag gadega kan yo secrétaire général le ministère humni kabar jande leedni ga do e tawere fu fedde lamine di ciudi l'école darrede hore mum en horebe mum hala hunko mum heba ka fannen do o torra ko yata ciudi l'école sappo wongo ciugal mum l'école hada wadde ngol imagol misal mudun yo suudi l'école entretenu institut national de formation croix rouge malienne kan école privée santé fana kan école privée santé mariam jara di en nanal mudun suka men ko hada wadde ngol imagol
yoga journaliste en puddi janginede wattu jono nokku no dirte de maison de la presse e be gonde janginede non ko nayri bangal dokkirta kabaruji kamen no be kan lendirade jamarnde ko yata journaliste no ko be garan janginede le lebbidi jenaay no holitira wiide mamadou samasiekou
jandeji lebbi jenaydi yoto do sifaji reportage lugaji e ko nande mudu jangintebe kabaruji bangal dereji radioji e kayadon tele kinoto ido jandeji di fedana banjugu dante kangon horejo maison de la presse
ce qu'ils vont apprendre
jangina ga ko an hani wadere to gollirde mabbe so radio so tele so presse en ligne so journaux e be kani wado de reportage ngaji do ko be jangina ga ko fa beida famude ko be jangina
ko nale formation
min beli hore tawede tubabe bangal dido jandeji di no holitiri yogabe yilamabe yo dido jandeji di nafasanne gollirde mabbe
sa sajira pour nous de profiter de
tous les kios e jannende so ngonga o min tiana tan hakkunde reportage interview e kanye enquête ngaji ka han mi de ngatta alla mi de andi funo watte
journalist en bedorabe famu sifaji lobbi golle mabbe woni ko kambe ekintinobe be don tani be do jangintebe be
wattu joni en kala on kabaru ko malin ko be gombe en galluje de ko sini sanne buru wobbe nyaaman dum bete nyaamado hakkun nangi tilo du dum kirtoto kambe dogotore andabe kabar nyamdu dino worino be kollitide buru nafa sanne ka jamande tinno wattana hore mudde hakkile fati heewa e ndudo nyamdu sanne fa kebe famtare kedden Ousmane Nyali Boule Ali Cissé
do bamako do nyaamobe buru kollitide sababuji kewdi nyaamirta dun yogabe mabbe kollitide wattu tan nyaamato dun jogadu kollitide wawa yaade caggal mun
min ka buru o tilidi nyaama momi nyaloma fu bete kikide minen wakati fa wakati so min nyaama mo so niri timmi min jahan boutique min chora buru ko min nyaama buru o mi de nyaama mo wakati dilleji
sini do gotore en kollitide nafa won e buru be kollitide do won torra jogaji mbawdi tawede do mun hono jogala bondo kede ko docteur djibili traware wi o andindo kabaru nyamdu
vitamin bala mineral
buru o kulle fa hewi ko challi bibe adama e hasindine mudun ana e mako no lato fe sababu hadde challi yimbe nayude no yawiri ko woni e buru o ko do ana faabo challal bibe adama e kulta ma wiide buru o woni sababu uccidigol yimbe min kana nyande ko buru buru didi nyaloma fu mo inobe buru be do ana hani teddinde sariyaji binide challal e mu ingol ma e buru
dan kare ga kenala
gollobe boulangerie ngaji yogaji kolliti wide janam wala sanne le boulangerie ngaji di e kolliti dallaji yogaji hono rafite dingo dabreji pawide ndo kabaru chanam le enu kuje kede ko salif tarawere wi o boulanger
bon maintenant ay jeune respecte kolle amen o wana ko ya la balka ana tidde juude amen sanne ko heewi e yimbel gollodobe fu ana teddina wi ko woni kolle amen o ko won wobbe emi tawtanta fe kadule ko hani bornadi wakati so emu ina buru saatu idun tordami so yimbel kaybo be wari do amen do fabe yewa no mi gollirtani no wurdi e be tawa wakati nuku amen on wurdi ni neena kifi
fresh baba era toro
fewde e kabaru mudun nyamobe quality wide horngoji kani wadade leede nukuje yalla dabereji di anateddine do kabaru cenam
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de l'Aide Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekram je yelo le rezo ngay dem puddirano ko no dirtedo gawo wattu joni hono kambe jangobe jande Musse Yakouf so tiliki dubbe jaabe jangina e sukabe be gonde famine don kabar sukabe gonde bamade duro guji di leleti meden di koni fana mudum fo so be tiliki jangude yalla kambe be kaba be juttinay di do kabaru joni sukabe jangobe leleti meden di se urude ngardam fa nokku no dirtere kay kambe gombe nokku no dirtere seme platon idum le commune nokku no dirtere sere jakam mo hol non be kolitri wi idum le lamu kay o wattu jono be pabiramo ton wiyama ko pabira ko dun yugo yugoji kanya fa yotto yo kay ko sukabe jokol be kanewo be to dum birki sembe caldi be pabiramo ton du kalisi jikoni fana mod fa jotto yanon be kanewo be yurwere le odo nokku se urude ngardan fa nokku no dirtede kajol be bi hitade hikande kammo ko tobi to ko do serti ko rawani ko jati non hono wombe tombe kolitri wi be bi rawani kammo buri to buton non be kolitri wi de kabaruji mabbe bi do etede furdu be bi hitande hikande dungo no wonde yarda torno no feewi sanne non be kolitri o je sagrab do katin kikida hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejo jamen di do kabaru yi fan ba hebe so ngabbido be ma ande to ngadi www.topresidio.org no noddi do o do numero fiamo mere mere 37321 fande fande je fe no kono ande do no do ay ser yotre meden de an wodi wassalam yotere meden de waran yo wad do nyaw ubalo so bami fa ndungunaati le leedi meden di be kolliti chuud doktoroje de fu kewam pep fu fota suka be kanye roobe ciowibe kanye fa yotto yo ono be ngala sembe jissane su doktoror nokku no dirte kati du dum tayki taton le on do wattu goto kanko docteur Louis Traoré o holliti wiire wattu joonu o nyawbe be ngaranton fa kewale chuud doktoroje mabbe do wukulaati sababu mudum du hon ndungu o naatirno kedda mako mo sifi do hen do faccitango Mamadou Samassi
Par rapport à la période hivernale, nous avons
fait le ñawuji guddi na yiru sanne ga en hono rir dogoru doiru durma e ko nande mudu min taki arad yoga yimbe jogi be ñaw kubbon e kanyo dun sifanyam ciowde lolirde varicelle be ñaw o buri fuf nangude woni sukabe be yawtal dubi juy e rewbe ciowibe e kanyo dun nayabe yimbe ngarobe ciudi doktoro sabe ñaw pali buru hewde wattu ndungu ana wodi dun gede sembinoje di do ñawuji di e mesalo neddo sa do nyaw kubbal ngi nyaw goddo don woni e terdo mudu denno dum beedan satinde sifa nyaw mako o beeda dun hoyfude beedade ido telaji ina wodi chadele nyamduuji fewde sukabe yogabe denno sifa nyaw beedo kay na hubbini sanne golle min en dootoram be hewan sanne wattu ndungu sabbe adadu yibbe le garobe be soote fa den nay sato e misalo famdi fuf yewtanguuji temedidi kala liwru bangal sifa gollirde nay kay wattu to boojidi adadu mudum na wawyaade fa ñajine lenetebe su doktoro dun be don hewde wattu to bojidi lenetebe ciud doktoro na bawi yottaade sato fa temere nayo yimbe le lewru tawane wattuji guddi dum yottata fay sapo yimbe bangal dabreji sakugol nyawuji di to rewbe ciuybe fasagol min gadan tabbe dum lato sababu haybude cellal mabbe an hani be an handun be teddina sanne safareji di holitaabe bamba dido wattuji di dun minen kinno ko wiyete chimio prevention CPS kayu fawde sukabe jogi bakuni lebbi tati dubi juyi wattu ndungu di do safareji di totese e kay nafturgol rakille ciwaado bangi goddo dun on haani sarabe ngatan hakillo jammeji daridi e le galleji di dum do fufu lato sababu buytude golleji amen e hadde sarabe dun innaade am sadaji kewdi
les parents auront moins de dépenses aussi